Itetero.
Kanyoni, wewe tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana.
Noneho nanyoye imbere yanjye koko baka.
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba. Nawe usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza. Kuko mukanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda, buri wa kabiri, guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira, buri wa gatandatu saa 5:30. Turabasuje bakunzi ba Radio Rwanda. Njewe Teta, nande Cyusa, tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana b'ababyeyi, itetero.
Bana juti zacu yambi twari dukumburanye rwose.
None se abana namwe mwishimiye ibiruko by'iminsi mikuru nkatwe?
Urabivuze nawe ndabyibuka shate ta. Bana juti zacu dukomeze twitegure nawe nk'umunsi mukuru w'abana n'umwaka mushya muhire, sibyo?
Nibyo rwose. Ese juti zacu mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse. Batubwiye ko mu gihe tugiye gukina gati twazajya dushaka uduti twumye mu nkwi zo gucana cyangwa se tukadutoragura mu ishyamba, sibyo?
Nibyo rwose teta. Abana, ese namwe mujya mukinisha ibipirizo? Ni ukubera iki mubikunda? Muze twumve utunyamaswa.
Nawe se ababyeyi bacu bo bayishubikiye uyu munsi?
Ababyeyi, mu kiganiro cy'ubushize twasobanurira impamvu ari ngombwa kwirinda kwangiza imera n'ibindi biti, harimo n'indabyo biteye ahantu hatandukanye, kuko kubibungabunga bituma tugira ubuzima bwiza, harimo no kuduha umwuka mwiza duhumeka. Uyu munsi turasobanurirwa impamvu ari ngombwa kwirinda gukoresha imiheha, ibipirizo n'ibindi bikoresho bya plastike bikoreshwa inshuro imwe gusa.
Ngaho rero mwese nimuva ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 4142 21.
Noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu.
Yego we, kandi koko nitwari duherutse gukina ubute. Gaho rero muhaguruke. Abarimo guca matino bo turekera aho. Kuki mushaka gukina ubute? Mwaje tugakina iby'abana.
Iby'abana.
Kuva ryari usigaye ukunda gukina iby'abana baka?
Kuva nsigaye ndi muganga.
Muganga.
Faka, wowe muganga
wabikurahe? Kari mu mukino se hari ikibazo?
Njye none urushinge baka ndarutinya.
Humuragaye, singutera urushinge ndagukingira.
Urankingira iki?
Iki? Do.
Icyo gipirizo gifite intoki wagikuye he baka?
Ntimubona se ko ari kimwe muganga yambara kwa muganga iyo agiye gusuzuma abana?
Yowe, uzi ko ari cyo, ukivanye hewe.
Nakibonye mu karima k'igikoni k'iwacu ndagitoragura.
None turagikinisha gute?
Ndacyambara gutya ku ntoki, ahasigaye mujye muza mbakingire cyangwa mwasame mbashyire ikinini mu kanwa.
Oya baka, vanamo icyo gipirizo cyo kwa muganga. Iwacu bambwiye ko tutagomba gukinisha ibintu nk'ibyo, ko atari byiza ku bana.
Niba mudashaka ko dukina iby'abana rero, turagiraga dukine mu mupira.
Yego we, kwakina wa mupira tugenda dutera hejuru tukajya turwanira kuwutera igifunzi cyangwa urushyi ntugwe hasi.
Yego we, ndawuzi, nabonye aho bawukina.
Muranyigisha rero njye simuzi.
Reka mbanze muhage.
Oya baka, wishyire icyo gipirizo watoraguye ku munwa, kiriho umwanda.
buriya indwara zo kwa muganga. Waka, ugishize ku munwa koko? Ni akazi kawe nawe urarwara.
Narangije kuwushyira ku munwa no mu nzira nagendaga ndimo kuwuhaga. Ko ntacyo nabaye se.
Njye sinakoza ku munwa wanjye ikintu ntoraguye ku gasozi cyanduye.
Noneho kivuye no kwa muganga.
Nyihere nikinire baka.
Reka manze mfunge neza umwuka udashiramo kanyoni.
Ngaho tera hejuru.
Igipirizo cyanjye ninde ugiturikije?
Ntawe kikubise mu giti kiratoka.
Yowe, igipirizo cyanjye disi, ubu se nzakuraho ikindi.
Uzajya kwa muganga gutoragura ikindi.
Wibabara baka, ahubwo tugize Imana ko gishwanyutse ntimukomeze kukikinisha. Kuko si byiza gukinisha ibipirizo.
Cyacyeho n'indwara zo kwa muganga.
Muze rero twikinire ubute n'ubundi nibwo twashakaga gukina.
Ntimwumva ahubwo, ubute we!
Ubute!
Ninjye ujya kubara mbere.
Yo! Bakame disi yatoraguye igipirizo cyo kwa muganga gifite intoki mu karima k'igikoni. Aranagihaga.
Yego disi cyusa. Abana, namwe nimutubwire. Ese namwe mujya mukinisha ibipirizo? Ni ukubera iki mubikunda? Muba mwabikuye he?
Papa anzanira igipirizo nkakagihaga nkakagikina. Gukinisha igipirizo ni ukugihaga. Igipirizo iyo tumaze kugihaga turagitera. Fata igipirizo nkashyiramo amazi ubundi nkakakina. Papa yazaniye igipirizo ndatitsira. Nagitutize. Njye nyitura kwa muganga nkagagihaga nkakagikina. Njye mpaga igipirizo bahita ngitera.
Oh! Abana, ntitugakinishe ibipirizo dutoraguye aho ari hose mu myanda. Kuko byatwangiriza ubuzima. Noneho mbere yuko tujya mu ishuri, tubande tubyine, dukine, twishime twese!
Nagiye diyama, ikibungo diyama, nasanze diyama, batabazi diyama, cumi na babiri diyama, narindwaye malariya diyama, bafata amaraso diyama, basanga n'ubuzima diyama, bayita demokarasi diyama, diyama, diyama.
Twicare hafi ya radio, dukurikire mwarimu wacu.
Bana shuti zanjye, muraho neza, muri kumwe na mwarimu wanyu, Mukakinyana Pauline. Shuti zanjye, ubushize mu isomo ry'imibare, twize kubara ibintu bine. Uyu munsi rero, tugiye gukora imyitozo yo kubara ibintu bine. Ndifuza ko isomo ryacu rirangira, buri mwana wese ashobora kubara hanyuma agaca karongo mu bintu bine. Ca inziga eshanu ku rupapuro. Mu ruziga rwa mbere shushanyamo udupira two gukina tune. Mu ruziga rwa kabiri shushanyamo amagi arindwi. Mu ruziga rwa gatatu shushanyamo amatunda atanu. Mu ruziga rwa kane shushanyamo uduti umunani. Mu ruziga rwa gatanu shushanyamo ibibabi bine. Noneho mutega amatwi mbabwire uko tugiye kuyikora. Bana shuti zanjye, tugiye kubara ibintu bine. Muri buri ruziga tubiceho akarongo. Ngiye kubaha urugero nkora umwitozo wa mbere, indi myitozo isigaye namwe murayikora. Reka ntangire. Mu ruziga rwa mbere rurimo udupira two gukina, ariko noneho ndabara udupira two gukina tune gusa, hanyuma nca karongo muri utwo dupira. Noneho niba mwiteguye, ngaho nimwitegereze uko umuntu mukuru akora umwitozo wa mbere. Twatangiye. Agapira kamwe, tubiri, dutatu, tune. Noneho reka nca karongo muri utwo dupira tune. Murakoze cyane. Bana shuti zanjye, noneho mwumvise uko tugiye gukora imyitozo. Mugiye kubara ibintu bine muri buri ruziga, nimurangiza muce karongo kuri ibyo bintu bine gusa. Niba mwiteguye rero, ngaho nimukore iyo myitozo. Umuntu mukuru muri kumwe niyitegereza arebe ko uzi kubara ibintu bine. Murakoze cyane. Bana nshuti zanjye, niba mwaciye akarongo mu magi ane, amatunda ane, uduti tune, ibibabi bine, mwabikoze neza cyane. Nshuti zanjye, isomo ryacu rijyanye no kubara tugaca akarongo mu bintu bine naho rirangiriye. Ariko reka mbasigire umukoro, muze gukomeza gukora imyitozo yo kubara ibintu bine. Murakoze cyane, murabeho, naho ubutaha.
Abana, murabyumvise, umwanya wo kumva inkuru urageze.
Nibyo cyusa, bana nshuti zacu, muze dusange nyogokuru atubwire inkuru.
Abana,
karame nyogoku.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza nyogoku.
Mumeze mutemwe?
Tumeze neza nyogoku.
Yo, ndabishimiye cyane. Ubushize byari bimeze bite? Duherukana bimeze bite?
Nge nyogoku.
Yego.
Twasomye umugani witwaga ngo itaba karame.
Itaba karame. Mwakuyemo iki cyo gihe?
Twakuyemo ngo umwana wese agomba kwitaba karame.
Eh, agomba kugira ikinyabupfura. Sibyo?
Yego.
Akitaba neza atari ukuvuga ngo ye. Sibyo?
Yego nyogoko.
Ndumva rero mwarakwema amasomo ahagije, muzabitozana bagenzi banyu.
Yego nyogoko.
Uyu munsi rero ndaje noneho kumbacira umugani. Umugani bagafundi. Mutega amatwi, sibyo?
Yego nyogoko. Yego nyogoku.
Ubwo rero gafundi nakanyoni gato cyane. Murakazi se?
Turakazi.
Gasa gate harya.
Nge nyogoku.
Yego.
Kaba gafite utubara dutandukanye.
Akantu gato cyane banza ari mu zindi nyoni zose. Sibyo?
Yego nyogoku.
Na gafundi gato cyane. Kandi shenge kitonda kagenda kasimbuka gahoro gahoro mu ntege nke zako. Gafite abavandimwe rero benshi ako gafundi. Bakunda kugurukira hamwe no gusangira byose. Murabyumva?
Yego nyogoku. Yego nyogoku.
Ugafunda ariko agira amatsiko menshi atuma hari igihe kinini yigurukira akagera kure. Agera kure ava aha akagenda hirya ku muhanda, agiye kureba ibiriyo, agiye kureba ko hari ikintu yabonayo, sibyo?
Yego nyogoku.
Mwebwe se ntitwabonye ko mukwiye kugira amatsiko gushaka gucukumbura, sibyo?
Yego nyogoku.
Ntugume hamwe ukagenda ucukumbura icyo utazi ukakibaza, sibyo?
Yego nyogoku.
Ako kanyoni rero gakunda gusura indabo z'amoko yose mu ishyamba. Izo ndabo zigira impumuro nziza ikurura utunyugunyugu. Habamo uturabo twinshi mu ishyamba, mwarabonye?
Yego nyogoko.
Ako gafundi rero niko gakunda kwigirayo gutembera ngo karebe utwo tunyoni. Reka rero mbagarukiriza aha ngaha, nzabakomereza ubutaha turebe.
Yego nyogoku.
Murakoze, murakoze, murabana beza.
Bega umugani mwiza we. Mwumvise ukuntu dufundi tugenda dusimbagurika kandi tugakunda no gusangira.
Yego shateta, nanjye biranshimishije pe. Gafunda agira amatsiko yo kujya gusura uturabyo twinshi mu ishyamba ngo turebere hamwe n'utundi tunyamaswa. Nimwifuza kumenya ibizakurikira se? Nimuzacike n'igice cy'ubutaha,
sibyo? Noneho mbere yuko dutaha, tubanze turirimba n'indirimbo. Muriteguye? Twatangiye!
biba byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se ntitunaniwe muze turuhuke
Hega hega kamari inkuru ni impamo ngugiye kwizihiza isabukuru y'imyaka maze ubane na Maria Rose
cyane rwose
reka
dushimire imana
eh
tunashimire n'inshuti mwese mwatubaye
hafi
kandi nawe rwose uratumiwe hije
eh umva noneho narangize guharanye bagiye
oya nibyabaho rwose hije uri umuntu w'ingenza hiwacu naho kugasanira Uretse nibyo kandi tubanye neza pe.
Aya tubanye neza kama, tubanye neza rwose. Nzaba mpari na madamu wanje Kayitesi twicaye imbere pe. Ariko shubwo nzakinga butike yangera.
Eh? Ushobora kuzohereza Kayitesi? Ukabanza ugacuruza. Hanyuma ukaza nyuma rwose nta kibazo.
Ndumva ariko nzabigenza nze nimugoroba. Ntuzagire ngo nuko utaza kugushyigikira kama. Kuko mfunze butike abakiriya banje bandakari.
Oya nta kibazo. Umugore wawe n'abakobwa bawe se kubazaba guhagarariye.
Cyane rwose. None se kama. Waguze ibintu byose uzakenera. Nta kintu wibagiwe.
Ndumva ntacyo hege.
Ariko nta kibazo ugeze no mu rugo ugasanga hari ibyo bibagiwe nampamagara rwose ukambwira nkabigushyira ku ruhande ukazaza kubifata ejo
nibyo
nta kibazo rwose korahangara rwose kama
urakoze cyane rwose
gusa mugabo we ndabona uguze ibintu biki
oya rwose ibindi nkeneye nabiguze mu mujyi
mu gikapusi ufitemo ibiki waguze mu mujyi niba atari iba
mu gikapusi bitemo impano naguriye Maria Rosa yo kumushimira ko imyaka 10 tumaranye yambere umufasha n'inshuti nziza
ubwo yaguteguriye impano ra kama kwanzi ko nta mugabo wumvira umugore we nkawe kuri uno musozi wacu koko
yewe nta mpano yindi nkeneye ko Maria Rosa mpa irutiyo yampaye yemera ko dufatanye urugendo rw'ubuzima
ariko wa mugabo uzi imitoma oba kama reka tuve mu mitoma twigarukira ku munsi mukuru
itariki se ntuyizi
yewe itariki ndayizi ubwo nagira ngo nkubaze nimba wibutse kugura ibikombe bimwe bya plastike bikoreshwa rimwe ndetse n'imiheha yo kunywesha nyine imwe bahita bajugunya
Ibyo nibikiba ku isoko hiki. Nukuri.
Kira nta handi wabibona. Ariko giye higira umucuruzi wa mbere nahangaha ibyo ngibyo ndabifite.
Ufite imiheha n'ibikombe bya plastike hiki?
Ndabifite rwose mba nabiranguye. Ndabibona nyine kutangaye. Ariko murankumbyaye muri batisimu.
Oya ndome.
Oyo wari wabibuza ahantu hose ariko giye higiro ndabifite. Uko nyine mba ntabishyize hari muri etajeri kuri bose babiri. Nabizana nyine nkabipusi kinyuma n'ukaza kugoboka inshuti n'umuvandimwe nyine nkawe kamari nyine
aha ndome pe
ahondirwa washaka inote gusa kuko birahenda ntanje mbibona byangwa ye wa mugabo we
hege
nda kumva kama
ntabwo asobanukiwe impamvu numiwe nuko ugurisha ibyo bikombe n'imiheha bikoreshwa rimwe bikajuguma kandi uziko byaciwe
cyaraciwe nyine ku mpamvu zidasobanutse ariko biracyakenewe
byaciwe kuko byangiza ibidukikije
umugabo
mbese ni nk'amashashi ibintu bya plastiki iyo bijugunywa ahantu hose byangiza ubutaka
ariko cyo si ikibazo cyanjye cyende umucuruzi kandi mashaka amafaranga
oya 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 wikwigirana ibindeba
hiki nawe ntukigirenze byose
kuko kuba bikoreshwa rimwe gusa bigahita bijugunywa
bitwaye iki
urumva ko ari micungire mibi y'ubukungu bwese
ibyo si byo byakubuza kubigura kama kuko nawe rwose ntibizihiza isabukuru y'ubukwe bwawe buri munsi
ikibazo nuko byongeye gukoreshwa na buri wese byakwanduza ahantu hose ari nako byangiza ibidukikije
oya humura wenda bikugurisha mwibanga yewe abandi ntabyo nzaba
oya hige
yasiki
kuko sinshobora kurenga ku mabwiriza ya leta cyane cyane ko nasobanukiwe n'uwibwe ibyo bikombe bya plastike ndetse n'ibindi byose bya plastike bikoreshwa rimwe bikajugunywa
aha avuga yuko utinya kubyishyura kuko bihenze cyo ndabukopizagishije iminsi mikuru irangiye
oya rwose ngiye ntabyo nshaka
umva kandi ngukaturira ndagukopa none nagukaturiye mbiguhere make
cyangwa niwanyumvise
nakumvise
ikibazo usa amafaranga hiki
reka kwirahira kama ikibazo gihora amafaranga kandi ndakumva iminsi mikuru irahenze Ntongere ko wanaguriye umugore wawe impano ihenze wikokoye.
Oya sinigeze nkuganyira ko nta mafaranga mfite.
Kama, reka tuvugane nk'inshuti. Ibi bikombe n'imiheha bitwarira ubuntu. Nta kindi giciro rwose ndi bugusabe nta mafaranga namwe ngusaba.
Ubuntu.
Ubuntu rwose.
Ubuntu hige.
Ubuntu.
Wowe kiri utanga ikintu cy'ubuntu.
Noneho kujya wemere ko ntanakubeshye. Bitwarira ubuntu ariko nawe unyemerere kuzanyicaza imbere hariya mu myanya y'icyubahiro nyine. Mu munsi mukuru wawe nanjye shakaguru ku kandi.
Hege. Niba ushaka kuzicara mu myanya y'ibyubahiro iwanjye.
Rwose na madamu wanjye
kandi. Ndabikwemereye. Ariko ibikombe bya plastike byangiza ibidukikije. Ntabyo shaka.
Kukura cyanze koko mbiguhereye ubuntu kama.
Ntabwo bizongera kungera mu rugo pe.
Ego twaye ikise.
Ahubwo nawe nakugira inama yo kureka gucuruza ibyo bintu byangiza ibidukikije.
Cyangwa byaraciwe ra?
Yego nyine. Ntabyo waruzi se. Nta nundi rwose uzabona uzabikugurira. Ibyo bimenye.
Se ko bimpombera. Nimba ari ibyo ndahita mbijugunya hano inyuma rwose mu ngarani.
Oya ntabwo njya
no kubireba bintu umushinya byoka. Cyana yanjye.
Umva
igihombo. Ndakumva kama.
Bene ibyo bikoresho bikoze muri plastike bigomba kujugunywa ahantu habugenewe.
Nyumvira kandi nanone.
Ahubwo nzakubareza aho babijugunya nzakubwira.
Yegiro, arimo arahatira Kamari gutwara imihanda udukombe twa plastike dukoreshwa inshuro imwe gusa. Kugira ngo baze kubikoresha mu munsi mukuru wa wowe na Maria Rosa. Ndese n'ibipirizo byo gutaka muri saro. Ariko Kamari yamwangiye. Ese babyeyi, ni ukubera iki ari ngombwa kwirinda gukoresha imiheha, ibipirizo n'ibindi bikoresho bya plastiki bikoreshwa inshuro imwe gusa? Muze twegere impuguke.
Nitwa Harerimana Anselme, ni umukozi w'akarere ka Nyaruguru ushinzwe ibidukikije. Impamvu tugomba kwirinda gukoresha imiheha, ibipirizo n'ibindi bikoresho bya plastiki bikozwe muri plastiki, ni uko bigira uruhare mu kwangiza urusobe rw'ibinyabuzima. Kubera ko ahantu biri byangiza ibinyabuzima, bikangiza ibimera, bikangiza inyamaswa. Mu kurengera ibidukikije kuba buri gahunda ikwiye kubaho ya buri munyarwanda. Nko mu mwaka w'2008 nibwo hatowe itegeko rica amasashi ya plastiki, rihita ritangira no kubahirizwa. Kuri ubu hari byinshi byagezweho, isuku yariyongereye mu gihugu cyacu, hashyizweho inganda zinagura ibikoresho bikozwe muri plastiki bikavamo ibindi bikoresho, ndetse hagiyeho n'inganda zikora isimbura plastiki. Ikibazo rero cy'umwanda wa plastiki kirakemuka burundu, ndetse n'ibyo ngibyo bijyana n'imiheha n'ibipirizo. Iyo ni gahunda tugomba gushyira mu bikorwa yo kurwanya ibi ngibi tumaze kuvuga, imiheha, ibipirizo n'ibindi bikoze muri plastiki, dufatanyije n'isi yose. Kuko ibi ngibi bikomeje gukoreshwa, twaba turimo twiyangiriza ubuzima bwacu, twaba turimo twangiza ubutaka, kuko ahantu hagiye plastike, iyo bimaze kuba byinshi ko bigenda biba byinshi, izo plastike, iyo miha, ibyo bipirizo, bikagwa ku butaka, ejo wahahinga ikimera runaka, ntabwo gishobora gukura. Ikindi, ibi ngibi byose, hari ahantu bigenda bikaruhukira. Ahantu biruhukira hehe? Ni mu nyanja. Biragenda bitangiza bya binyabuzima nahoze mvuga, cyane cyane amafi, ugasanga ibibazo kandi aya mafi natwe tuzayarya igihe bidakozwe, ntabwo twaba turi nko kwiyangiriza ubuzima bwacu no gutema ishami ry'igiti twicayeho. Nk'abana bacu cyane cyane buriya bikorwa n'abana bakiri batoya, batoragura udupfuka mu ntoki cyangwa ga mu rurimi rw'Igifaransa, udupfuka mu ntoki tuba turi mu myanda twakoreshejwe kwa muganga. Icyo twakora nk'ababyeyi, nk'abarezi, ni uko tugomba kwegera abo bana, haba mu rugo nk'ababyeyi, haba mu mashuri nk'abarezi, tukabereka ububi bwo gukoresha utwo dupfukantoki cyangwa izo ga. Kuko kuba muganga yabikoresheje avura abarwayi, haba hari indwara zitandukanye yari arimo avura wa murwayi. Ni ukuvuga rero aho umwana agiye akagatoragura, usibye ko n'abo baganga bagomba kugira ahantu badushyira habugenewe, ku buryo umwana adahura na twa dupfukantoki cyangwa izo ga. Ariko mu gihe abana baciye muri humye cyangwa se umwana agatoraguye, kuko birashoboka ko yenda yagatoragura, icyo twakora ni ubukangurambaga kuri abo bana nk'ababyeyi ndetse nk'abarezi, tukabereka uburyo bwo gukoresha izo ga cyangwa utwo dupfukantoki, kubera ko dushobora kubatera indwara zitandukanye. Dushobora kubatera indwara zitandukanye mu buzima bwabo, ugasanga nabo barwaye indwara zabaviramo ndetse n'urupfu. Turakangurira Abanyarwanda, turakangurira abantu bose mu byiciro byose, abato ndetse n'abakuze, kutajugunya imyanda aho babonye hose, cyane cyane ayo masashi abujijwe, cyane cyane n'iyo miha twavuze. Kuko iyo biguye mu mirima duhinga, iyo biguye muri twa turima tw'imboga, iyo bijugunywe ahantu duhinga, nta kimera gishobora kukwamera. Hari umwana utoragura izo ga twavuze tuvuga, ugasanga aragenda ahuhamo n'imyuka, yakoze igipirizo cya kindi kiza mu mwuka, niko byose arimo kubimira, niko ari kwiyangiza mu buzima bwe, ejo umwana akarwara indwara za hato na hato. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese, icyiciro cyose kigomba gukangurirwa kutajugunya aya masashi, kutajugunya utudupfukantoki ahariho hose n'ibindi bikozwe muri plastike zibujijwe.
Babyeyi, murabyumvise ko tugomba kwirinda gukoresha ibikoresho bya plastike nk'imiheha, udukombe, ibipirizo n'ibindi bikoresho bikoreshwa inshuro imwe gusa, kuko ibi bikoresho biri mu bikoresho bibujijwe mu gihugu cyacu, kuko byangiza ibidukikije mu buryo bunyuranye. Nk'aho bijugunywe bituma ubwo butaka butera, byajugunywa mu mazi bikangiza ibinyabuzima biyarimo, kandi abana iyo babitoraguyeho byajugunywe mu myanda babikoresha bakina, bishobora kubatera indwara.
Nshuti zacu, ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo. Reka duha akanya mama Koleta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero.
Tete nawe cyusa ndabashimiye, namwe ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro itetero. Ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize, aho twasobanuriwe ko ari ngombwa kubungabunga ibidukikije, harimo kudasarura ibiti bitarera n'indabyo byatewe ahantu hatandukanye. Duhere ku butumwa bwa Turabayo Jean d'Amour uvuga ko bikwiriye kwigisha abana bacu kubungabunga ibidukikije, tukanababwira ibyiza byo kubibungabunga kuko bizabarinda kubyangiza, ahubwo bakure babibyaza umusaruro. Biziyaremye Aloyizi aravuga ko ari byiza ko abana batozwa kwiga kubungabunga ibidukikije kuko ari bo ejo hazaza, nanone kandi bituma umwana akura azi neza agaciro kabyo. Aravuga kandi ko akunda ikiganiro itetero. Dusoreze ku butumwa bwa Niyomuremyi Lionel avuga ko bikenewe ko twigisha abana bacu kubungabunga ibidukikije bakabimenya bakiri bato, bityo bakazabikurana. Dushimire Turabayo Jean d'Amour, Biziyaremye Aloyizi na Niyomuremyi Lionel ku bitekerezo byiza batugejejeho.
Mama Koleta turamushimiye. Bona inshuti zacu, namwe babyeyi bacu twari kuba muri iki kiganiro itetero, turabashimiye.
Ntimuzacikwe n'ikiganiro itetero cy'ubutaha.
Reka tubasigire indirimbo ibashimishe. Mwari kumwe
na Teta
nanjye Cyusa.
Bye bana nshuti zacu,
bye namwe babyeyi bacu, Imana ibarinde, turabakunda.
Cyangwa uwa kabiri saa kumi n'imwe n'igice, mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice.